studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Altinere sappo e jeɗɗi lewru juillet hitande 2017 jeena yamde sokkidu studio Tamani miɗen tawa e les maisons de la presse ɗo Bamako ɗo. Jettinonnoɗo kabaruji ɗi yumor waygalo kanko Mohamed Watra wonto ɓoggi jamɗe to. Sikiraɓon kumpititiwide tokkidal to caggal ko guɓe nodditirtoɗe azawat ɗe kañe nodditirtoɗe plateforme ɗe memidirno toon ley yontere ƴaɓɓinon nde wattu joni o baasi o deeƴi hakkunde maɓɓe. Baali société civil en gonɗe tokkidal toɗeɓe kolliti metti maɓɓe ley ɗiɗo golleji ɗum mbi ɗo hulɓini sanne wattu jonoɗo tiiɗallaji kewɗi gondi e matede le oɗo nokku hollitinde wiide tiiɗallaji ɗi timmayno to ko ƴaɓɓino ko duw. Fa hannder kanko ɗon keƴare fedde nations unis leyɗele le rumde afrique keddude hirnange ɗe o hollitiɗo wattu jono leyɗele ɗe gattana ɗum hakkille ɗum won leydi mali ndi kañe ɗe herindiri ɗe wakkati futtorraji ana mbawi yottat ɗeɗo leyɗele. Fedde jangguinoɓe jande dow dowre ley leydi meɗen ndi ɓe mbi janggo so lanɗo jaɓini ɓe garan fuɗɗude murtere balɗe tati wattu joni ɓe kolli metti mabɓe fewde ɗum woni hono golleji ɗin gorri to jande dow dowre jangguintene banggal keɓe nde wori ley leydi meɗen ndi. Ɗi wonnono sembe kabaruji ɗi min joguinoɗo beetande ɗi bisimilla moɗon e heɗade. Guɓe nodditirtoɗe azawad kañe nodditirtoɗe plateforme ɗe le cekkita yontere ƴaɓɓinon nde miccite ɗen wiɗeɓe puɗɗinino memidirde ɗum won les région Kidal o wattu joni o hollitama wiyede jaam e deƴere warti toon. Seediɓe do kollitiwide fa hannde sa ƴeewi ɗon yimɓele gomɓe toonɓe hakkillaji mumen jottaki fewi. Mouhamadou Sama Sekou.
Basi immiɗo to Tija Sawen, hakkunde guɓɓe kaptoje sima ɗum woni dental pelle azawad e kañe gacca dental daranigal ɓurɗaɓe Imagad ñande 30 ƴaɓɓire nde laatiki sababu yimɓere hewɓe eggi nder Kidal. Keƴaɗo haala sima holliti wiide yimɓe mabɓe ɗiɗon keddiki hen tatan ɗum barmi batte dewrintinoɓe kañe noddago haalnan en Kidal woni ko deƴere hewta ka yimɓele guɓe ɗiɗe fof na pelliti ɓamtude baasi o. Guɓal gacca hayfi noon pelle kedde adnaru ndu gonde Kidal toon jingande banggue goto nder jogola oɗo baasi e wattu battu fedde jogitotonde nder ngallure Bamako yontere ƴaɓɓiɗe nde. Dewrintinoɓe kedde andanu ndu kolliti mette mum en e golɗo ɓamtugol baasi hakkunde guɓe ɗiɗi tiñinɓe talkul kawral ngal. Horojo ministre Mahamad Sali Anadif holliti wiide gollirde makko nde ana landini darade darde mayre soni ɗiɗo baasiji ɗi na jogi waɗede toon. Dewrintinoɓe ɓe kolliti wiide hinnade golleji talkul kawral Alger ngal tan wawata sawbide hewtagol jaam deƴere e ndenagu nder saha leydi Mali ndi.
Micciteɗen wiide gueɗe ɗe ɗe fuu ɗi ciññini kaldal e kawral ngal ciññinagal to Alagerie to wattu joni o hollitamede koɓe memidiri ɗum won le saha leydi meɗen ndi ko yata galleji temedere e capanɗe jeena kañum en cotti gueññaji muɗum en so naati le ngallure Kidal nde. Baali société civile gonɗe toon ɗe kollitiwiɗe ɓeɗo yimɓelan jogui tiɗalaji mawɗi ñalawma handen o. Kanko noddirteɗo Attayoubou Agga Intalla o waɗi noddago fewde yimɓele walloɓe ƴeyel hono kani wallirade ɓeɗo yimɓele keɗe komo sifido hen dow foccitago Mouhamadou Sama Sekou.
Deƴere na wuudi jaati ka yawara yimɓele e guɓe batte baasi o woni puɗɗuɗo wattu joni o saabi hewɓe mabɓe iwi noon ɗo gonnoɗo ɗum woni nokkuji nder saraji ɓulli ɗi ndenno ɓe kasindini ndiyam kamɓe e dabaji mabɓe ɗi eɓe kasindini ɗum jaatigui laare ane mabɓe ɗum jaaɓe yoppude dabaji mum en ɗum woni ko ɓuuri fof hamnade wondun egguɓe ewɗi ngallure nde yaade nder kiriduji ɗi. Noddago ngo gaɗanmi yo jamare nde wattane hakkillo sanne yalla eɓe ndeno e kuteji baasiji ɗi saabi yo baasi hakkunde guɓe noon fo hunde rentinama e ɗiɗo baasiji. Noddago ɗiɗoɓama ngo gaɗanmi yo ɓeɗo yimɓele e guɓeɓe paaɓe hewɓe mabɓe jalti anda ko fof ɗum ɗo goni ndenno yo ɓeɗo fof gattane hakkillo.
Sikiraɓe so gabbi dow be malame ande ngal oɗo mbawi nettirton miijoji moɗon no noddimi dow ɗiɗo numéro ji ɗiɗi kalon ko jiɗɗon capanɗe jeɗɗi e joyi capanɗe jetti e nayyi sappo e goho sappo e goho capanɗe jeɗɗi e joyi capanɗe jetti e nayyi sappo e ɗiɗi sappo e ɗiɗi. Hollitinde widno wayde jaam e deƴere worri ley leydi Mali ndi ɗiɗo baasiji ana gondi e lañude naata ley leydi Burkina Faso kañum e ley leydi Niger ndi. Hollitama wiyede ñalawma hannden o kañe lebbi ƴaɓɓino ɗiɗo baasiji kewɗi kañum e mata ley keeri hakkunde ɗeɗo leyɗele ɗiɗi. Kanko keƴaɗo le fedde nations unis kumminiɗo kabaru leyɗele rumde afrique nde leyɗele kedduɗo hirnange noddirteɗo Mohamed Ibn Chambas o waɗi noddago wattu joni o fewde e gueɗe ɗe. O holliti wide sa ƴeewi so ni leyɗele kedidirɗe e mali ɗe kayibay tan toraji kadi din jottoto dun le ko warato ko fa dun burani kede ko mo sifi do hen do fottitango Muhammadu Samaseku
elewi Muhammad Ibn Shambaz tejado horejo Nations Unies der hirnange ronde Afrique rafindena gu leedi malindi na mate fa der leede Burkina et Niger bangal masimbinali der nokuji keridi holiti dun wiide region lipta ko gurma o do nokku dental leede tati de yidi e torraji kewdi o do wattu fewde e mangal pade en gonde der keridi dilati ke sababu hun changol hore der wattu yoga kawar trafika ku drug e yimbele e kanye kabor en der keridi fadde dina yaade der nokuji goddi der lewru jabbido du battu Nations Unies o yetti sanne kabar gubal dental ugnari njoyo solla sabe leede G5 Sahel de ngoni Burkina Mali Mortani Niger et Chad bangal habudi jarin ko be der lefulgol ka gal do gubal hebali fi manda Nations Unies sabi leedi États-Unis di yeddi dun batte almusaddaji di odo kabaru be danta feddende hakke ugnaji sapoyon e ugnaji didon e temedan njoyo solla sabe e police sabe oni ngoni leedi Mali der gollirde minisma jogora do latade burnde fuf hulbinde der adnarundu batte adadu bonandaji ngada di fewde e ndedo gollirde fedde barkan de leedi France ndi na jogi dun hakke ujunaji na solla sabe gondube e imadraji fewde fa hande e bedo jadinkobe be
fedde sagon ton di janginobe jande dow wure leedi meden di be bi jangobe ngaram fuddude murtere mabbe balde tati le majum be bi sa de janginirde dow wure humninde kabaru kebe leedi meden di wattu jonobe kaja hono lamido to o yaa haaje mudun tiagal mudun du kanko secrétaire général de do fedde wodi noddango fewde e lamo tinno daro darne mudun yewto yal hon dido tiida laaji kan hebindirede jogala kede kanko noddirte Abdou Malle o kanko secrétaire général fedde de noddirte sine sipnde ko mo sifi do hen do fottitango Muhammadu Samaseku
ya sipnde désaccord c'est trop
tobbe rafi kawral jegom goudi dum yabiti sanne andon wiide fay boyal jati ministre o signi talki e dunke en fewni do inde Ousmane Papa Kanté o totam hakeleruji temre ju e chapande nay e dum hawni sanne ko litini on tan wiide yo dum guyka non fay souda ki jati a bada dum min jabanta o do guyka min micintinan o wiide o do secrétaire général goto o e be o wondi be ngoni be tanamba kalisi leruji supplémentaire der hitande 2010 tebe nay wonno leru goto dum ngabbi fa ujunaji didi jote o do kalisi na wondi halkude janginirde amende hecci kenyen e le batu secrétaire général en holisi be wiide an hani dawran no leruji supplémentaire di luntinirte yalla le ko leedi malindi nareno e le ko warta ko minen e gouvernement o ngadan totundral hakillaaji do kabar mudum sabi dum jabbiti fasane o do kabar leruji supplémentaire der janginirde dodoure de na wondi halkude l'école men o
kawritel nayringal do bangal jamde rumde Afrique nende wordi dum fuddi kenya do bomoko do gal do kawtal didabal holita wied leedele kewde hedde mudu an le nokko o sisilmo be tubirdo hen don sukabe jokolbe no kani tawrirede bawde wattu jonobe jewtodo yalonbe kani tugirade ben yalla Afrique lato rumde burnde fu forde dum le rumde le duude keddide kede kanko no dirte do zege burdo anditrede Moussa Diarra kanko lami hono pelle sukabe jokolbe jangobe le rumde Afrique nde kanele nardu comme sifido hen do faccitango Muhammadu Samaseku
c'était la cérémonie de reconnaissance de la jeunesse
ngal do kawtal handigal yettude sukabe runde Afrique burbe jogade nyanyalbe denno min tutti yimbele hobe desawol yimbele mobbe latanade sukabe handebe misali en lobbube min puddiri yewtade imadraji ngade tedi der kala leede non min bamiri inde yimbele hobe der yubbe inde temder e min kuliti ko buri ujunaji chapandi tato yimbele der leede noga e jitti yalla min tajoro subade no fewiri yimbe chapande njo e jaddo odo adad odun yewtama fa sanne yalla yimbe re noga e njo be min kasindinbe na yeltine hen
et nous en avons retenu au finish 25
Union européenne et Royaume-Uni ngoni faabo tobe studio tamani
rabbe yelo ni ne kedde leedi ndi to an songotobe kolliti wiide do woni yimbe cumboobe ton lanaaji be asawer jabbi non de be ngaddi ton kawrtal mabbe jewti kelo hono be kaani wutirde daade dangeje gonde ton de fa yottu nokkule mabbe aweteede gonde ton de wattu jonobe kolliti wiide golleji suudu mer wondo ton dum be gondi e fa banno ido golleji gurri wuto ngardan fa do gawo do dum nokku mabbe to yimbe la atime be marete to nokku no dutte centre nyaale to gawo to holita wer be ngadi to yewtere mabbe be tekkite yonter nde be ngadi ton jimi kewdi du yoga halaydi fu njowi ko jam e deder hani wartir le nokko yoga roobe tinni be dun jettaama ton sanne wakande yewtere nde timma non di yam sukaro be ngadi ton fiugol bolon ko no dutta basket yimɓe gardan fa ɗo yoro soɗo ñaw guite mo noddirta trakom o holli tangede yimɓe ne gomɓe le yoro soɓi ɗum ley laamu sikaso eɓe gondi e ƴewtere toon wattu joni eɓe gondi sekude ley hen ɗeɗe ɓe ƴewto yalla hono yimɓele ɓe kani ƴewtirede toon ɓe natan galle e galle kanɓe ƴeweɗe ɓedo ɗum woni yimɓele ɓe duuɓi sappoji fa yetti duuɓi capanɗe joyyi ɓe ƴewtodu ñalawma hande o yalla hono ɓe kani sawrude ɓeɗo yimɓele mere mere so ɓe jii e muɗum ñaw mo noddirta trakom o gonduɓe lenna ɗiɗo golli jo heeƴo wongo le leydi meɗidi do tugorgol wadde nde noddirta centre carter sakiraɓe ɗo katte ñalawma hande kabaruji meɗen ɗini jowtu o sanne heɗade heeƴuji amen ka fa hande kedde heɗade honno andirɗonno ɗo e seeɗa yewtere meɗen nde ana woodi wassalam